Five, six, seven, go!
It's your boy, Jiren. Bruce Newton once again. Bruce Newton once again. Baraka zako mingi nime
Witness
na miujiza yako nime
Witness
baraka zako mingi nime
Witness
na miujiza yako nime
Witness
hata wewe uta
Witness
hata wewe uta
Witness
hata wewe uta
Witness
hata wewe uta
Witness
siku hizi natesa kwa jina lako baba mimi natesa kwa kanisa na kesha kukusifu kwangu sina pressure Mwana mwamba kila Monday to Sunday Ukini kijua eti someday Nitaingia bingu nini wenaye Nimwabudu ni msifu milele
Vipofu wanaona Viwete wanatembea Maskini ya lalinja Na wagonja wanapona
Baraka zako mingi nime
Witness
na miujiza yako nime
Witness
baraka zako mingi nime
Witness
na miujiza yako nime
Witness
hata wewe uta
Witness
hata wewe uta
Witness
hata wewe uta
Witness
hata wewe uta
Witness
Baba uwezi ni bow kila siku unanijaza Wewe uchelewi no know Niki koma wanikuza Kamana nomba kila Monday to Sunday Ukini kijua eti someday Nitaingia bingu nini wenaye Nimwabudu ni msifu milele
Vipofu wanaona Viwete wanatembea Maskini ya lalinja Na wagonja wanapona
Baraka zako mingi nime
Witness
na miujiza yako nime
Witness
baraka zako mingi nime
Witness
na miujiza yako nime
Witness
hata wewe uta
Witness
hata wewe uta
Witness
hata wewe uta
Witness
hata wewe uta
Witness
My God, my God, my God Nikufananishe na nani My Lord, my Lord, my Lord Nikulinganishe na nani Sababu tuniwe tunaomba Sababu tuniwe nabudu Sababu tuniwe naomba Sababu tuniwe nabudu Baba ya baba Wewe ni shuja Baba ya baba Wewe ni shuja Baraka zako mingi nime Na miujiza yako nime Baraka zako mingi nime Na miujiza yako nime
Witness
hata wewe uta
Witness
hata wewe uta
Witness
hata wewe uta
Witness
hata wewe uta
Witness
Benjamin Kabaseke nipe wayo
Witness